Turn the volume out loud. It's up green. Takes the go. Atsin vuli ndlela, ngiyazi kuyala ningibhekile Sibhemile, mase kufuka usingu Sangasina zalo, noma sangasibiza nangakini Umuntu omgcagco ruye mulu Ngasiphezula sobungaza, sishaye iqhatha Sile sigiye, mase sibhodla lo mageba Sibonga umcimbi, sathi imbengo chitha umathanyini Idlozi selivumile, mase sibonga inkosi Gida namakhosi, kuthwasa namakholwa Kudala sibelesele imbongo engashiyeka Igabe ngamagama, ikhandelayo igama Ibhalezayo ibhongo, ethelwe nangenyongo Umnyombo bayomthola, kumele kuwe impongo Siphehle negobongo, sidedele igogo Osibize nabokhokho, kumele kuhlehle Kolo mtakele kholwelo kwebhu kukhonkoli Biki nefosholo alpambu kishobolo Sonke soza spoke Isocial ya lulama mbethele sugini Sando sigama biza ditu mnyo kwezingu Kupugilu mkaya kafu linkanyambi Tuasa liak mangaza Pendu kumakuzu ngondo ngondo Mastermind ikle industry Nonga mazu yoza mazi batu msabu nga mazi Mabekzele nkule naba Boss budo kule gana bomtolisi no team Paramisu mungkumbulu ngang salutu mungas
Yeah, awi kubuwe kwa news Kwa news Yeah
Nakubekezela, nakugunya noma kubuhlungu Yabona manje mangidlela mfana kithi kulukhulu Sengiyahila ngomusic, sengiyalala ngegudi Happiness isemphelele, sengiyilanda ngegudi Fika ubuthongo obungabambeki, ngize ngibone mafusa Mangikhumbule okwenzekile, kimi kufana nephupho Futhi adlule lapho ngoba ngijula ngize ngidineke
Indodiwa namhlanje kusasa iphinde ivuke sekunjalo Bathi lo u4 pound yasindalelo We be sitting on a spotlight yeah. Ikhono lethu kushoda kancane lisibeke entweni Amandlela yempilo uzungikhiphe itheni hey. Engifunayo ngiqabule emaphaketheni hey. Ngoba soneni senzeni Soneni senzeni Kwamele sijule kuze kube njani Kuzindlela yempilo
Sonke shaqekile sonke vele sisele nombuzo ngoba phuza ngabuyena vele uyena ngempela sendu bani sikhole bani sibeke bani eqaleni ambulance noma ihezi noma skitchen ejail siphithi phithi sihambe i-court sibhizi nama court case Westville C308 sema ngifika nangibukela nasebenza ndlela yini uphatha zange ngihethe kodwa ngithema ngikhule ngokomqondo ngithema ngilala ngivuka kusa nawe uyaza kukhulula
so far sweet Kodwa komele sqine Njengesandla zikameselani Isimo siyoze shintshe We just pushing the passion We just pushing the passion way From way back Sabangena ngoshuni Sabangena ngoshuni Okokala baninga besanga Sabangena ngoshuni It's a corner house pros in fire